Perez 254.
Like you do, I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana, do it all. In every life, you be order. And in my dreams I dey call on you a dog. Nobody fi understand, nobody fi understand. I say in my life you be harder. In my dreams I dey call on you a dog. Yeah, say make I tell you something. Mama Licha. Go down, Mama Licha. One more time, I say, Mama Licha. Baby, go down, Mama Licha. Go down, Mama Licha.
In the mix.
Heart it pays your love for me. Yeah. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, girl, yeah.
I took a bite and I fell in love. Yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me, daddy? Baby, you're my addiction. I'll be here for a good time. Hey, a good time. I could stay for a long time.
Hey,
a long time. When you move to the left, I go to the right. I go turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds who's on the bed deep to surround. Give me love, yeah. To surround. One try for my baby love, yeah. To surround.
Kusamila, kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. Ivoni kusamila, kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. I see you, baby, I feel you, baby, I see you, baby, even if you're not around. Baby, I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. Umeni shika, umeshika mateka. Zaidi yako sijaonaga. Umeni shika, umeshika mateka mihoi. I can't breathe.
Unavozungusha body.
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so on the beat.
You surround.
Give me love, yeah. You surround. My baby love, yeah. You surround.
I suck on you like a glue. Can't get enough of you.
To download my mixes, log on to www.djperez.co.ke.
International boy, DJ Perez.
Sina sifa za kihaya, nilichojariwa mahaba. Imani na busara, my baby. Nilikuwa pabaya, ukaniokoa mesaya. For your love I never tire, my baby. I'm in business. Kama jimu tenda fitness. For your love I never do less. For you baby. Ahore ji, rejina ore ji, le
kicha, mimi kicha kama do shika kitita, kitita. If you wanna be a movie star ni na kikizi soisha, soisha. Ukama simu mocha, unani tocha, na kuhitaji tele. I can't do without your love.
Ukama simu mocha, unani tocha, na kuhitaji tele.
Fundi akia mungu anajua adia na chosha. Toto zinapiga bila kuonga. Ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, itana chama love. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kido kido, ayana. Fanya kauna piga deki, ayana. Deki give me some cake, ayana. God bless your mama, ayana. Hey, the way you move your waistline, ayana. Na, na, mm-mm.
God bless your father, ayana.
Hey,
umogo magaribi baby, ayana.
Na
kamaradi yata imeche mkapoza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwezio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogi dog.
Ayana.
Fanya kauna piga deki.
Ayana.
Deki give me some cake.
Ayana.
God bless your mama. Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na.
Hey. God bless your father. Ayana. Yeah. Hey. Umogo magaribi baby. Ayana.
Keep that job.
You know we have a baby coming. We gotta get it right.
I don't wanna fight about it. We spoke about it.
Yeah, I know it's hard, but what can I do about it?
Ah, You know I never meant to diss you. I just go crazy when I miss you.
Mambo,
fire. Ila skendo zimefanya sije seto malemu wananikumu vipaya. Mesha badili ata mieneno na dai nimefuli ele mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo sina nazo kisa wewe mama. Wana nita playboy ya break bada kitendo. Nasema mwenye mwenye mingi hata kama na watania. Wana nita playboy ya break bada kitendo. Nasema mwenye mwenye mingi hata kama na watania. Baby mi sumtu wa mchezo mchezo. Nyoshe vyombo ni mkande, ila juhudi zangu bure tu. Na mtendekeza kama mtoto, hata chakula kukono ashi. Kama mashine na mpatango, mana anaga wala maji. Wana nita fliku ya prega, bada kitendo. Nasema, mwenye mwenye mingi, hata kama na watania. Wana nita fliku ya prega, bada kitendo. Atakama na watania. Baby ni sumtu wa mchezo mchezo.
Pendwa. Kama uje umizo uje tendwa. Mwapenzi sobitha duka nukanunwe. Anaeto anvanaipawa. Penzi lako nilimboto. Nobody can love me better. I need your love. Oh, penzi lako nilimboto. Nobody can love me better. I need your love. La so jamila, tumeshipana. Anadiliwa, inamwiliwa. Ila so jamila, tumeshipana. Anadiliwa, inamwiliwa. Jamila.
That down and I play straight to you. I'm all you need, don't go searching far. Been to hell, now we back, look where we are. Hey, this kind of love, no be by power. Well, tell me love, like it when you play silly lily.
Tell me love,
out of the league. I'm touch you when I'm
in the league.
Always wanna hit the road with me, wanna be with me. Guess who's feeling you mean?
Girl, this love and be real. Streets being military. Guess who's sticking with me? Settle if you need tea. Finish me, I'm finity.
never leaving me, never sticking with me, brother. Mtoto physically, I'm on deck, my door.
Asko Jamila, tumeshipana, anadiliwa, inamwiliwa. Ila so Jamila, tumeshipana.
Kando yako, nina furaha na mani. Mapenzi ya dhati, nae nipasi ya waliona. Indani juu, kifu cha mende chali. Party to party, Monday to Monday. Indani juu, party to party, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world, but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
The International Boy, DJ Perez.
Make you fun then.
Univonjaza nipo moni, hakika wengine sioni. Elewa wewe, wewe, wangu wa moyoni. Univonjaza nipo moni, hakika wengine sioni. Weza wakiri, wewa thamani. Kunipa maulana, oh maulana. Weza wakiri, wewa thamani.
Suspending a toilet,
mbaga ila tola Lerigi ya moyo Mpenzi lako la thamani
Hatuna king size bed ila tola la Mbaga ila tola Lerigi ya moyo Mpenzi lako la thamani
Masheri Hata mapasi na sana yo baby My honey Hata balobi na tika
Mitindo kama roti hatinto Shafuni hizo timpos Azijani acha salama Mama Ulive simple Aujapaka tamaskara
Sinasema kivesi anata pimpo Defu yake shingo Chuno kama city ya Lincoln Macho yake kama ya chinko
Cause you're beautiful mama Minongo tujua Ane Wede tuona Ane Uwede tufa Ane Uwede tupenda Ane Cause you're beautiful mama Minongo tujua Ane Wede tuona Ane Uwede tufa Ane Uwede tupenda Ane
I guess I'm in love
I'm in love
with you, I guess I'm in love now.
I'm in love with you.
I guess I'm in love.
I'm in love. I'm in love with you.
I guess I'm in love.
I'm in love. I'm in love with you.
The international boy, DJ Perez.
Embe dodo, jamani yangu embe dodo, eh. Cheza.
Nasema mtoto weni mnoti Pedi gabeji toto napenda karoti Ulivo wa moto umini bigia shoti Pende tukacheze bango Mama I text you to tango Tuko mwenyewe na miniko jamo
Kula moja moja nota mwakaranga Kono uno yake yanganya penzi ya tanga Gozi nyororo mtoto wa kidosi Biga picture insta ni kuposti Siniti imeka ukaroboti
Masimongo zaki mambo nijieleze kiwazi
Anocheza kayamba Kiononi anashanga Anajua kama ganga Kayoga kwa muganga Embe dodo Yamani langu embe dodo Embe dodo Yamani langu embe dodo
Kolo, kolo la kolo
Napenda ndogo, wanapenda light skin Mi napenda chow, sinye bleach mikorogo Mikorogo
Unapenda bigi, mi napenda ndogo
Wanapenda light skin, mi napenda chow, sinye bleach mikorogo Mikorogo
Ase kupenda ulivi Ato kupenda tonye ichubwe Ujichubwe
kesho kitana anipa hadi kwa kuta unambima kama mtoto mpesi kapamba zile bingiri bingi za chumbani kiranya lalama
kipepeo
daka deberi
kipepeo
sita de juruza
kipepeo
kuka keli ila nanyonya
na unapenda bigi mi napenda ndogo
yeah.
Wanapenda light skin mi napenda chonsi jibichi
mi
kumogo Unapenda bigi, mina penda ndogo
Wanapenda light skin,
mina penda chosi Jibichi
miko rongo Miko rongo
Ase kupenda unive
Ato kupenda toni chuba
Macho moyo hata kama kibaya Kifacho mtu chaki Kwa sisiki Wala siambiniki Na kupenda kipimo sina
Kwako ni hoi chakati Nalewa enesi Ewa wana Kwako ni natuwa Kafanya makazi jiji Napenda mapaka mjini Mgani rubuni Nusu wanito hiru
Ila kaja toto la moto Kani poza kama uji wa mtoto Ila suno yosha ginyosho Ukaja toto la moto Kani poza kama uji wa mtoto Mister suno yosha ginyosho Na kupenda vibaya
Baya, baya
Yeni vizuri vibaya
Baya
Nakupenda vibaya
Baya, baya
Yani vizuri vibaya
Baya, baya
Nakupenda nani Shata mbuti
Yani vizuri vibaya
Nalaki nani Nakupenda nani Shata mbuti Nani Najima laki nani
Vicky Pondes
Simama umenika Na kuwaza kila saa Unavo bano unachia Bano unachia Bisho slow it down grafla unachia gia Toto mihoi Unavo bano unachia Bano unachia Bisho slow it down grafla unachia gia Toto mihoi Toto la moto Kani poza kama uji wa mtoto Ila suno yosha ginyosho Ukaja toto la moto Kani poza kama uji wa mtoto Mister suno yosha ginyosho Na kupenda vibaya
Baya, baya
Yeni vizuri vibaya
Baya, baya
Na kupenda vibaya
Baya
Vizuri vibaya
Knockout.
Nyele KO.
Knockout.
Knockout.
watoto kari mnajijua, sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies watoto kari mnajijua, kama umevaa umependeza taka kuna shape. Short or long hair, pretty pretty baby face. Hips, lips, kiss, red wine test. Police, police, dada kupewa kesi. Aki kuangalia tunaza kutoa kadi ya bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kitu lafu kime mzidia. Kama inataka kupanda mizuka gajia chia. Sarakasi misamba mateke ya sincere. Chiche lmekorea naze shikiki msichana. Takumwaga raze na cheza kainama. Ukuti ukuti kainuka kasimama. Kuo fupe kina nona kama inambana. Kipochi chini kamechi na viatu msala ni yokala na kifige cha kibanto. Kisema kakatize mtana tachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kikompea we unakwa tofauti. Darasa utile brown is a knockout. Tick tock, tick tock, tick tock, boom.
Umeni kipia KO. Iyo makeup KO. Umeni piga KO.
The International Boy, DJ Perez.
See your smile, see your body, it's don't lie. Why you find hope? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile, see that body, it don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
I'm not trying to buy up, me na kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shonga life on excess, unadai bado. Trip ya pari, unasema bado. Begi la Chanel, unadai bado. Unanikomua mama haribano. Unyambie, mama utakalo sawa. Nyambie, mama usemalo sawa. Cause I'm so in love, mama utakalo sawa. Nyambie, mama usemalo sawa. Zichune, basi mkomo ni malize.
Zichune,
alright, basi mfilisi malize.
Zichune,
basi mkomo ni malize.
Zichune,
DJ Perez in the mix.
Basi mfilisi malize.
Mpenzi shamba, uyapande, uyavune, uyabadawe. Mpenzi kulisha, nangilisha.
Sema weni pokom, 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 nyoko. Kama mzigo huko soko, 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 soko. Sema, acha longo longo. Misijiri hiret.
Acha fuka fuko, 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 fuko. Lazima tuboke mito boko. Boko, boko, boko. Mwenye mbija kwenye mboko. Boko, mboko, boko.
Nyambie, mama utakalo sawa. Nyambie, mama usemalo sawa. Koza msoyo, mama utakalo sawa. Nyambie, mama usemalo sawa.
On the ones and twos.
Thamani yako, uzuri wako. Now you are mwenyewe, siku wachi pengine uniacha wewe. Hale mradi unanipend, peki yetu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi, pengine uniacha wewe. Na jiko we jiko langu kama boni ya macho yangu. Kulinda mpenzi wangu. We jiko langu kama boni ya macho yangu. Nita kulinda mpenzi wangu. Achana nao,
wanasema vibaya, achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya, baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijanicha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usijanicha kwa fitna na maneno yao.
The International Boy, DJ Perez.
Una habari jinsi gani moyo wangu unaupendeza, wendo furaha yangu, wendo amani yangu, wendo kipoji pola kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu, wewe jiko jiko kama moni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu, achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya, achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya, baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sije nacha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sije nacha kwa fitna na maneno yao. Baby love,
nege swaga ila haiketi tukusi pigi feki utokuta na bafing
lewe gucho prada
pengine masezo
nakata magemu kari zaidi ya duna tanasha simba wenu na nyasi menu haina ganyama sishobo kia tango maziki guma still sasi spendi mazoe talking chenga na chuna unaviwa shwane uja uyu mwike nasi
kama takinyo aje cha waswasi na kama tingari nazima ita taxi
and it's all on me.
Don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Uza self into kukachi.
Watoto na pombe, watoto na pombe, watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe, watoto na pombe, pombe, watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto, njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali, twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini, na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri, samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza, usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu, ay, manze ni leo, leo ndio leo. Manyunda leo, watoto na
vileo. Mwani mshuni, kuja uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi, na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me,
but don't ask for my number. Penda watoto nye darasa, uza self into kukachi.
Watoto na pombe, watoto na pombe, watoto na pombe.
DJ Perez.
Can we check it, check it, check it?
kiwa chake cha kipekee, yani figa nane kamili. Tena magari na michango usiku na mchana, washikadau na wasanii. Mimi na mlaumu mama ya kulorithi matatizo, uzuri wako swasari.
Baby, kusema kwangu nishagagate haja nyumba Ana mashauzi kabuda, kiuno chake fera Tigo mzito sana, mina shindwa katoto wae Oh, you got me in love, love, baby You got me in love, love, baby Oh, so in love, love, baby Oh, you got me in love, love, baby Okay, young girl Oh yeah, you my number one girl. Oh yeah, yeah. Oh Kenyan girl. Oh yeah, you my number one girl. Taratibu kama magi, first lady Pole kama lulu, asani Kumatansha tamani, tuka kimapenzi na lili mwe Kutoka na Afrika siwezi mind Bila tatizo kisha wanyo Paro kini kwa sisemi mzio Nitakula kimya kimya Ana mashauzi kabuda Kiuno chake fela Siko mtoto sana Mina shindo mtoto wala Ana mashauzi kabuda Kiuno chake fela Siko mtoto sana Mina shindo mtoto wala Oh you love me in love
international boy, DJ Perez.
She started blowing kisses. Kaja mwenye kasema Mr. Ujumo is no she's in a head. Masi si mama tuche. Kisara, kisara, she can push it. Kisara, kisara, mama tuche. Kisara, she can push it. Kisara, kakushina. Kisara, yeah. Asima gentlemen.